Mbiri ya moyo wanga. Vuto losamva, srida ndile pelese kupunza ntwe na Bible. Yofoto kuzudandu watermarking. Ndinabatizidwa mu 1941 ndi ndizaka 12. Koma mu 1946 mpamene ndinayamba kumvesa bwino mfundo za Bible. Mwina ndikufotokozereni mbiri ya moyo wanga kuti mudziwe mene izi zinachitikira. Chakumayambiro kwa zaka za ma 1900, makolo anga nasambuka mu mzinda wa Tbilisi ku Georgia kupita ku Canada. Ankakhala mkanyumba kakang'ono mdera la kumidzi ku Saskatchewan mdziko la Canada. Ndinabadwa mu 1928, ndipo ndinali womaliza mbanja la ana 6. Bambo anga anamwalira kutasala miezi 6 kuti ndibadwe, ndipo mayi anga anamwalira ndikadali wakhanda. Pasanapite nthawi yayitali, mchemwali wanga wamkulu dzina lake Lucy anamwaliranso ali ndi zaka 17. Kenako amalume anga aniki anatitenga tonse nkumatisamalira. Tsiku lina ndidakali wang'ono, abalangawo anaona ndikukoka mchira wa Hachi. Iwo anachita mantha kwambiri podziwa kuti Hachiyo ikhoza kundimenya, ndipo anakuwa kuti ndisiye, koma anadabwa kuona kuti ndikungopitirizabe. Sindimawaona, ndipo sindinkamva zimene ankanena. Mwamwayi, Hachiyo sina ndipweteke, koma tsiku limeneli ndimene abale angawo anazindikira kuti ndi vuto losamva. Munthu wina amene ankacheza ndi banja lathu, ananena kuti zingakhale bwino kuti ndizikaphunzira ku sukulu ya ana amene ali ndi vuto losamva. Choncho amalume angawo anakandilembesera ku sukulu ina mu mzinda wa Saskatoon. Sukuluyi inali kutali kwambiri, ndipo anakandisiya komweko. Pa nthawiyo ndinali ndi zaka 5 zokha, ndipo ndikachita mantha kwambiri. Ndinkaonana ndi abale anga pa nthawi ya holiday yokha. Koma kenako ndinaphunzira chinenero cha manja, ndipo ndinkasangalala kwambiri kucheza ndi anzanga. Ndinayamba kuphunzira Baibulo. Mu 1939, mchemwali wanga wamkulu dzina lake Marion anakwatiwa ndi munthu wina dzina lake Bill Danielchuk. Iwo ananitenga ine ndi mchemwali wanga wina dzina lake Francis kuti tizikhala nawo. A Bill ndi a Marion anali woyamba mbanja lathu kuphunzira Baibulo ndi amboni za Yehova. Pa nthawi ya holiday, ankayesesa kundiwuza zimene ankaphunzira. Kunena zoona, kukambirana nawo kunali kovuta chifukwa sankadzi wa chinenero cha manja. Koma iwo ankaona kuti ndinkakonda kuphunzira za Mulungu. Ndinazindikira kuti panali kugwirizana pakati pa zimene ankachita ndi zimene Baibulo imaphunzisa. Choncho ndinkakonda kuwatsatira kamapita kulalikira. Kenako ndinkafuna kuti ndibatizidwe, ndipo pa 5 September 1941, Abiru anandibatiza mu dramu la chitsulo lomwe anathiramo madzi ozizira kwambiri pa chitsime. Mu 1946 nditabwera ku nyumba pa holiday, tinapita ku msonkhano umene unachitikira mu mzinda wa Cleveland ku Ohio mdziko la United States. Pa tsiku loyamba la msonkhanowu, azichemwali anga nkasinthana-sinthana pondilembera manotsi kuti ndiziwe zimene zinkakambidwa. Komabe pa tsiku lachiwiri, ndinasangalala kwambiri nditamva kuti pa msonkhanowu panali kagulu ka anthu osamva, komanso munthu amene ankamasulira nkhani mchinenero cha manja. Ndinasangalala kwambiri chifukwa pa nthawiyo pamene ndinatha kumvetsa bwinobwino mfundo za Baibulo. Ndinayamba kuphunzitsa anthu ena Baibulo. Popeza nkhondo yachiwiri ya pa dziko lonse inali tangotha kumene, anthu ambiri anali ndi mtima wokonda kwambiri dziko lawo. Musonkhano wautatha, ndinkafunisisa kuti ndikabwerera ku sukulu, ndikasiye kuchita chilichonse chosemphana ndi zimene ndinkakhulupirira. Choncho ndinasiya kuimba nawo nyimbo ya fuko kapena kuchita zinthu zina zosonyeza kukonda kwambiri dziko lathu. Ndinasiyanso kuchita nawo zikondwerero zosemphana ndi mfundo za Baibulo, komanso zinthu zina zokoza chalichi. Akuluakulu a ku sukulu sanasangale ndi zimenezi, ndipo ankandiopseza komanso ankandiuza mfundo za bodza mcholenga chakuti ndisinthe. Anzanga ku sukulu ankadabwa ndi zimene zinkachitikazi, koma ndinapezerapo mwayi wofotokozera zimene ndimakhulupirira. Anzanga ena ku sukulu, kuphatikizapo Lale Androsov, Norman Dietrich ndi Emil Schneider, anayamba kuphunzira Baibulo ndipo anabatizidwa. Iwo akutumikirabe Yehova mpaka pano. Nthawi zonse ndikapita ku madera ena, ndimayesesa kupeza anthu ena osamva amene ndingawalalikire. Mwachisanzo, pamene ndinapita ku mzinda wa Montreal, ndinakaona gulu lina la anthu osamva, ndipo ndinalalikira mnyamata wina dzina lake Ed Tegger, yemwe anali msogoleri wa gulu lina lake. Iye anali mu mpingo wa chinenero cha manja mu mzinda wa Laval ku Quebec mpaka pamene anamwalira mchaka chatha. Ndinakumananso ndi mnyamata wina dzina lake Juan Adonis, yemwe ankachita zofanana ndi anthu akubereya. Iye ankafufuza mwakhama kuti asimikizire zoti zimene ankaphunzira zinali ndizoona. Machitidwe 17:10-11. Nayenso anabatizidwa ndipo kenako anakhala mkulu. iye ankakhala mu mzinda wa Ottawa ku Ontario, ndipo anatumikira Yehova mokhulupirika mpaka pamene anamwalira. Mu 1950, ndinasamukira mu mzinda wa Vancouver. Ndinkakonda kwambiri kulalikira anthu amene anali ndi vuto losamva. Koma sindingayiwali nthawi ina pamene ndinakumana ndi mayi wina pa msewu dzina lake Chris Spicer. Mayiyu amamva bwino bwino, ndipo nditamulalikira analembetsa kuti azilandira magazini mwezi uliwonse. Iye anapempha kuti ndipite ku nyumba kwawo kuti ndikakumane ndi mwamuna wake dzina lake Gary. Choncho tsiku lina ndinapita ku nyumba kwawo, ndipo tinacheza kwambiri pogwisa ntchito manotsi amene tinkalemberana. Sindinaonane nawonso mpaka patadusa zaka zingapo. Kenako tinakumana ku msonkhano umene unkachitika mu mzinda wa Toronto ku Ontario. Gary anabatizidwa tsiku limenero. Zimene zinachitikazi zimandikumbutsa kuti tiyenera kulalikira kwa anthu onse chifukwa sitidziwa kuti ndi anthu ati amene uthenga wa Mbaibulo ungawafike pa mtima. Kenako ndinabwerera ku Saskatoon. Ndiyeno ndinakumana ndi mayi wina amene ananipempha kuti ndiziphunzitsa Baibulo ana ake akazi amapasa omwe anali ndi vuto losamva. Mayina awo anali Jean ndi John, ndipo ankaphunzira pa sukulu imene ndinkaphunzira poyamba. Pasanati nthawi yayitali, atsikana anayamba kuuza anzawo wa ku sukulu zimene ankaphunzira Mbaibulo. Patapita nthawi, anthu 5 amkalasi yawo anakhala amboni za Yehova. Mmodzi mwa iwo anali Eunice Collin. Ndinakumana ndi Eunice pamene ndinali mchaka chomaliza cha maphunziro anga ku sukuluko. Iye anandipasa switi nkunena kuti akufuna kukhala mzanga. Kenako anadzakhala munthu wofunika kwambiri kwa ine chifukwa anakhala mkazi wanga. Mayi a Eunice atamva kuti Eunice akuphunzira Baibulo, anauza ahead kuti amuletse. Aheadiwo anamlanda mabuku ake ogulisira ntchito pophunzira Baibulo. Koma Eunice ankafunisisa kuti asasiye kutumikira Yehova. Pamene ankafuna kubatizidwa, makolo ake anamuza kuti ukangokhala wamboni za Yehova uchoka pa khomo pano. Ali ndi zaka 17, Eunice anachokadi pa khomo, ndipo banja lina la mboni za Yehova linamutenga. Iye anapitiriza kuphunzira ndipo kenako anabatizidwa. Tinakwatirana mu 1960, koma makolo ake a Eunice sanabwere kukwati wathu. Komabe patapita nthawi, iwo anayamba kutilemekeza chifukwa cha zimene tinkakhulupirira komanso mmene tinkalerera ana athu. Yehova wakhala kundisamalira. Tili ndi ana 7 aamuna, ndipo onse amamva bwinobwino. Kulera anawa sikunali kophweka, koma tinayesesa kuwaphunzitsa chinenero chamanja kuti tizilankhulana komanso tiziwaphunzitsa mfundo za Mbaibulo. Abale ndi alongo ankatithandizanso kwambiri. Mwachisanzo, tsiku lina munthu wina anatilembera pakapepala kuti mwana wathu wina kutukwana mu nyumba ya ufumu. Mwanayo tinamuthandiza nthawi yomweyo. Ana athu 4 ndi akulu, ndipo akutumikira Yehova mokhulupirika limodzi ndi mabanja awo. Mayina awo ndi James, Jerry, Nicholas ndi Stephen. Nicholas ndi mkazi wake Deborah akugwira ntchito yomasulira chinenero chamanja ku nthambi ya ku Britain. Pomwe Stephen ndi mkazi wake Shannon akumasuliranso chinenero chamanja ku United States. Kutangosala mwezi umodzi kuti tikwanise zaka 40 tili mbanja, mkazi wanga anamwalira ndi matenda a cancer. Pa nthawi yonse mene ankadwala, ankachita zinthu molimba mtima chifukwa choti ankakhulupirira kwambiri zoti akufa adzauka. Ndikulakalaka kudzamuona ansakadzaukisidwa. Mu February 2012, ndinagwa nkuthyoka mwendo, ndipo kuyambira nthawi imeneyo ndinkafunika kuthandizidwa zinthu zina. Choncho ndinapita kukakhala ndi mwana wanga wina limodzi ndi mkazi wake. Panopa tili mu mpingo wa chinenero chamanja mu mzinda wa Calgary, ndipo ndikutumikirabe ngati mkulu. Akankoyamba kukhala mu mpingo wa chinenero chamanja. Mwina mungadabwe kumva kuti kuyambira mu 1946 ndinkatumikira mu mpingo wa Chingerezi. Kodi nchiyani chinandithandiza kuti ndikhalebe wolimba pa zaka zonsezi? Yehova wakhala kukwanitsa lonjezo lake loti azisamalira ana amasiye. Salimo 10 verse 14. Ndimayamikiranso abale ndi alongo amene ankayesesa kundilembera manotsi, kuphunzira chinenero chamanja, komanso kumasulira nkhani zina kuti ndizimva. Kunena zoona, nthawi zina ndinkakhumudwa, ndipo ndinasala pang'ono kutaya mtima. Zinali choncho chifukwa choti pena sindinkamva zimene zikunenedwa pa misonkhano, ndipo nthawi zina ndinkaona kuti anthu amene ali ndi vuto losamva saganiziridwa. Zikatero, ndinkangoganizira mawu amene Petro anauza Yesu akuti, "Ambuye, tingapitenso kwa ndani? Inu ndi amene muli ndi mawu a moyo osata." Yohane 6 verse 66-68. Mofanana ndi abale ndi alongo ena amene ali ndi vuto langali, ndaphunzira kukhala woleza mtima. Ndazindikira kuti ndi bwino kudalira Yehova komanso gulu lake, ndipo zimenezi zandithandiza kwambiri. panopa pali zinthu zambiri za mchinenero chamanja zondithandiza pophunzira Baibulo, ndipo ndimasangala kwambiri pa misonkhano ya chinenerocho. Mwachidule, ndingati ndakhala ndikutumikira Yehova Mulungu wathu mosangalala kwambiri. Nkhaniyi yathira pamenepa.